Enggak, masih madala. Kuvu madi. Mubila online. But ninda na we but mama nothing.
Sichagenda mama uledi. Sigala waka ne my baby. Achari baby nanga kwa tanga baby. Ne still practicing breastfeeding. Ne when you get it I see na feeding. Nafuka engineer I'm hold reading. Rati beating. Ne massaging. Via the ringing. Chicken handing. Katate bobby gun. Katate small wallet. Katate big bag. Katate mobili mo jacket. Ochi ina mo zibu. Olina mo buzibu. Ngato chala vika. Wafuna mwe buzibu. If broke was a person, I'm a samba and fair be the person. The fake basa mash are the ones that come and gunga bawe demo. You can't tell me nothing. Katate zendi big dog. Zuko kane hit song. Zuko kane big vibes. Kuna mwezi mwana ngate gugwa. Okwata mwesa wanga moni mwona magwa. Ante chilo mwana chivela te chigwa. Bitwala baba imiri ndika tibagwa. Obavs not a crime. Natoli na maja take your time. Sigari waka bakulave konsula. Ziku unye kusiri ziku lumeko. Ochi ina mwogo zibu. Olina mwobu zibu. Ngato chala vika. Wafuna mwebi zibu. Used to post like daily. Ku breakfast thing on your babies. Atakula baya kugaya. Katidula. Mwawanya wanyevi wala. The party must be party. Drink your drink, toko ze bajeti. Young wada mfite tulina limiti. Tuyembe we yanga wea. Oya galanko wuza mbona how are you? Kale how are you? Katibwa sibu ya mitafu nembulu watulo. Sibu watulo. Obavs not a crime. Natoli na maja take your time. Sigari waka bakulave konsula. Ziku unye kesiri ziku lumeko. Ochi ina mwobu zibu. Olina mwobu zibu. Ngato chala vika. Wafuna mwebi zibu. Oba molina mwebi zibu. Hey.
Remember where you got it from. www.djeric.com.